ciidanka degdegga nololdeedu oo horta maarata ammaanka suga aadan soo celiyay hal baabo laba kumatay hal baabo.
Guddoomiyaha degmada Walloweyn oo hadalkiisii wata ayaa sheegay in howlgalkaasi daqiiqado ka horay soo dabadabeeyeen, laakiin waxa uu xusay in howlgallada ay ku baxsanayaana kooxaha dadka wadadaasi ku dhibaateeya sida uu sheegay ay joogteyn doonaan. Shaakh Xaaji Maamed, guddoomiyaha degmada Walloweyn, ayaa xusay in hadda ammaanka degmadaasi Shaakh Xaaji Maamed, guddoomiyaha degmada Walloweyn, ayaa xusay in hadda ammaanka wadada xiriirisa degmooyinka Afdiga Walloweyn uu yahay mid ka yara wanaagsan sidii hore. Waxa uu tilmaamay in xoog ay saari doonaan sidii wadadaasi ammaankeeda uu u noqon lahaa mid hagaagsan.